dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi uyu munsi turarebera hamwe ikibazo kijyanye n'imiyoborere y'ibihugu bya Afrika uko abaturage b'ibihugu bya Afrika bitabira nuko basangira ubutegetsi ese abayobozi b'ibihugu bya Afrika batanga uruga rwa politiki ruhagije ku buryo uwifuza gukora politiki wese yabona uburenganzira n'amahirwe byo kugaragaza umurongo we n'ingamba ze muri politiki ese abayobozi b'abanyafrika ntibaba bakoresha amategeko bagaheza abo badasangiye imyumvire ya politiki badasangiye n'uburyo igihugu cyayoborwa ahubwo se ingaruka zabizihe mu gihe abari ku butegetsi batubahirije amategeko aha buri wese amahirwe gukorera igihugu cye agituyemo yumva adahejwe yumva adakumirwa bamwe mu basesengura politiki y'iki gihe muri Afrika bahamya ko iyo abenegihugu bumva bakumiwe mu miyoborere y'igihugu mu gihe bumva badafite uburenganzira busesuye mu gihe bumva bameze nk'abadafite igihugu mu gihugu cyabo bishobora guteza ibindi bibazo mu kiganiro cy'uyu munsi rero twatumiye impuguke ebyiri zikurikirana ibya politiki amategeko n'umutekano haba muri Afrika no mu rwego mpuzamahanga reka mbwire umutumire wa mbere ku mugabane wa Afrika watwibwira
urakoze cyane nitwa Frank Mwine nkaba ndu impuguke mu mategeko mpuzamahanga na politike murakoze cyane cyane
bwana Frank Mwine ndabasuhuje kandi nk'uko bisanzwe ikaze mu kiganiro cyacu
murakoze cyane
twatumiye kandi noneho ku mugabane w'Uburayi
Dr. Paul Kananura nkaba ndi impuguke mu bya politike n'umutekano
namwe ndabasuhuje ni Professor Kananura Paul murakomeye
muraho neza Etienne
reka mbahereho Professor Kananura iyo tuvuga gusangira ubutegetsi muri politiki ibivuze iki ubusanzwe
gusangira ubutegetsi muri politiki nuko abahagarariye abaturage cyangwa bari mu mitwe myinshi ya politiki bibona mu butegetsi buriho haba mu rwego rw'amategeko haba mu rwego rw'ubuyobozi cyangwa se mu rwego rw'ubukungu ibyo biba bivuga ko igihugu kiyobowe neza buri wese akakigiramo ijambo yaba ari mu butegetsi cyangwa se muri opposition kugira ngo baharanire inyungu rusange z'igihugu n'iz'abaturage
ndabashimiye cyane bwana Frank Mwine mwe hari icyo mwakongeraho
urakoze cyane iyo urebye gusangira ubutegetsi muri politike aya mu bundi buryo umuntu yabivuga aho usanga wenda nta amashaka hatanira kuba kuyobora harugwa amashaka ubwayo ubona atumvikanye kubyaguye matora ngira ngo twarayibonye nko muri Kenya ubwo habaga amatora bakaza kuvuga ko ishyaka risa nk'iryatsizwe ritemera amategeko amindi temera ibyaguye matora ko ryabasangira ubwo butegetsi
nibyo ndagushimiye cyane ku bufasha urugero rwa hafi n'undi nifuza ko twareba uko politiki imiyoborere biteye mu karere ka Afrika ibiyaga bigari muri Afrika y'Iburasirazuba n'ahandi ariko dutanga ingero cyangwa se twumvikanisha ikibazo ku buryo bwaguye kurushaho none se bwana Frank Mwine bakomejeho iyo bavuga ngo urubuga rwa politiki rutuma abenegihugu bisanzura ruba ruteye rute
muri make iyo tuvuga demokarasi kuko demokarasi ni ukuvuga ngo nkuko abagira ikibi babitangije bavuga ngo ni ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage kandi bukorera abaturage icyo gihe abagira ikibi babibonaga nk'aho abaturage bashobora kugira uburenganzira bungana mu guhatanira umwanya wa politiki bitari bona mu Burayi naho ngaho ni muri Amerika nubwo ubu ishyaka riri ku butegetsi ryaba mu by'ukuri ridashaka irindi shyaka ngo ritware ubwo butegetsi ariko usanga baha amahirwe buri muntu amashyaka yose aba ashaka guhatanira umwanya ku buryo abantu bahabwa uburenganzira bungana bagahabwa amategeko akabarengera mu buryo bungana kugira ngo bahatanire umwanya wo kuyobora igihugu haba hasi cyangwa hejuru mu myanya y'ibihugu cyangwa yo hasi. Icyo bita rero uburyo abaturage bibonamo n'abaturage bashobora kugira uruhare mu gutora abayobozi babayobora.
Mwese mukurikira hafi dukurikira politiki y'akarere ka muri Afurika y'ibiyaga bigari no muri Afurika ku buryo bwaguye, akenshi amashyaka mwe menshi n'abanyapolitiki bakunda kuvuga ko bakumiwe mu butegetsi, bakumiwe mu miyoborere y'igihugu. Professeur Kananura, nabonye ko mu minsi yashize mwakoresheje inama i Paris mu Bufaransa ijyanye n'ikibazo kijyanye n'umutekano ku mugabane wa Afurika, ariko nanone mwakomoje ku bijyanye n'imiyoborere. Gukumirwa muri politiki nk'ibi bigira ingaruka?
Gukumirwa muri politiki bigira ingaruka nyinshi, cyane cyane ko bishobora gutera imyigaragambyo, imvururu, ndetse byagira na kure bikaba byavamo no gufata intwaro kugira ngo abantu baharanire uburenganzira bwabo cyangwa se impinduka. Ibyo bintu byose bikaba nk'umuyaga wa serwakira ushobora guhitana ubutegetsi iyo bititondewe neza. Dushobora gufata nk'urugero ngira ngo nko muri Ethiopia, igihe hari ubutegetsi bukaze bwa Mwengesu Hare Mariam yashyizeho amategeko akandamiza abaturage igitugu gikomeye, aza kuza kurwanywa n'inyeshyamba zari ziyobowe na Zenawi ziza gufata ubutegetsi. Urumva rero zakubuye ubutegetsi bwe zimukuraho. Ibyo noneho nabo baza gutegeka bagenda bibagirwa icyari cyatumye bafata intwaro, bageraho nabo batangiye ejo bundi kurwanywa n'abandi guhera mu myaka ibiri ishize, imyaka itatu ishize, mu mwaka w'2015. Ariko ishyaka riri ku butegetsi riza kugira akantu k'ubwenge ko twita ubwenge bwa politike, ko kuvuga ati ibi nibikomeza natwe tuzagenda nk'abo twakuyeho. Ibwo bashyizeho premier ministre mushya uyu nguyu uriho, urabona rwose mu minsi ijana amaze gukora ibintu bikomeye, yarekuye abanyapolitike bose, ashyiraho amategeko mu rwego rw'igihugu rufungura urubuga rwa politike, rugafungura n'urubuga rw'ubukungu kugira ngo abantu bose babyibonemo, atangira na politike nziza yo kubana n'ibihugu baturanye, uhereye kuri Eritrea bari bamaze imyaka irenze 20 bashamiranye, uhereye kuri Egypte bari bafitanye akantu k'akabazo, yewe na za Somalia. Iyo politike rero yo mu gihugu ituma abaturage bose bayibonamo, ikaba no mu karere ibihugu byose bikaba bibanye neza ubu ngubu na Ethiopia, bituma Ethiopia ikomeza muri gahunda yiyemeje y'amajyambere.
Muravuga minisitiri w'intebe mushya wa Ethiopia Abiy Ahmed, bavuga ko rwose arimo guhindura isura ya politiki hariya mu karere ka Afurika. Mukomoje ku bijyanye n'amategeko, Professeur Kananura, hari abavuga ko abayobozi rimwe na rimwe birumvikana amategeko atorwa n'intebe ishinga amategeko, akaje agatorwa n'abaturage muri kamarampaka, ko amategeko nayo akoreshwa n'abayobozi bayishyiriyeho kugira ngo bakumire. Frank Mwine, iki kibazo mukibona mute?
Ikibazo kiri muri Afurika nkunda kubona nuko amategeko ashyirirwaho guverinoma, ashyirirwaho abantu bari muri cyo mu butegetsi muri icyo gihe. Ahandi rero mu bindi bihugu amategeko burya ashyirirwaho igihugu, ntashyirirwaho guverinoma. Ntabwo rero amategeko yagomba gukorerwa abantu ahubwo yagomba gukorerwa igihugu kuburyo buri muntu ayisangamo. Niba ndivuga ngo amategeko ngo ntarobanura, bakavuga ngo abantu bose nta muntu uri hejuru y'amategeko, ariko siko bimeze. Etienne, usanga amategeko buri gihe abantu bari mu buyobozi cyane cyane mu bihugu bya Afurika niyo bashyiraho amategeko arengera za guverinoma. Yarengera za guverinoma ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko icyo gihe bashyiraho amategeko, iyi niyo bakwiyeho ya mategeko ari ubwo bagonga. Muri make rero amategeko usanga abantu barwanya za guverinoma baravuga bati ntabwo mutwemera freedom of expression, ntabwo itangazamakuru muryemera, ntabwo mwemera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abantu bisanzure. Ariko iyo bamaze gufata ubutegetsi bakora ibyo bintu ahubwo no kurushaho by'abantu atakaga gukuraho. Akaba aricyo kibazo kiri muri Afurika, gushyiraho amategeko irengera guverinoma, akarengera ibihugu n'abaturage muri rusange.
Ariko nanone Frank Mwine, hari impuguke ndetse n'abanyapolitiki bavuga ko ayo mategeko aboneka mu bihugu bya Afurika ariyo yabajyanye n'umuco w'abanyafurika. Professeur Kananura, mwe mubona ko abanyafurika ku bijyanye n'amategeko, uburenganzira bw'abanyafurika byatandukana n'ibyo twakwita ko ari ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi?
oya nta muco ivyo nukubesha nta muco utemera amategeko meza ngira ngo nta muco ukundi kibi umuco wose ukundi ikintu cyiza nukuvuga ko rero amategeko yari mabi umuco wose urayanga amategeko yari meza umuco wose urayemera waba uwiburayi cyangwa se uwo muri Afrika reka twumvikane neza ku mategeko amategeko ubundi nurukuta igihugu kigenderaho cyangwa se cyubakiyeho kugira ngo kigene imikorere y'inzego zacyo n'imibanire y'abagituye. Ni ukuvuga ko rero ayo mategeko aheza akumira cyangwa se agamije gutera ubwoba igice kimwe cy'abaturage ashobora gufatwa nk'iterabwoba ry'ubutegetsi bikaba byaviramo n'intandaro yuko haza ibindi byiyumviro byo kurwanya ubwo butegetsi no kuba babushimba. Urumva rero ko iyo ubutegetsi bushyizeho amategeko adasobanutse cyangwa se atarengera inyungu rusange buba bugirira nabi n'igihugu kuko icyo gihe abaturage bageraho bakayarwanya byaba na ngombwa batangira bayarwanya batayubahiriza byaba na ngombwa bagaharanira uburenganzira bwabo bwo kugira ngo bagire ijambo mu gihugu. Ibyo bintu rero bigeraho bikaza n'impinduka kandi iyo mpinduka itagenze neza ihitana ibintu igahita n'abantu n'ubwo butegetsi abantu barwaniraga cyangwa se bashaka gushyiramo ayo mategeko bukagenderamo bose bakanabubura.
Professor Kananura, hari uwabumva agasanga muri make muri impuguke mu bijyanye na politiki n'imitegekere, ariko umuntu yagira ati namwe aho ngaho n'ugushaka kurengera no kumva ibintu cyane kubera ko aya mategeko hari abayishimira, twareba nka za kamarampaka zakozwe mu bihugu bya Afrika y'ibiyaga bigari, reka duhere mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Uganda. Frank Mwine, ziriya kamarampaka n'abaturage bitoreye itegeko nshinga barishyiraho?
Urakoze Tiene. Kamarampaka burya ntabwo mu by'ukuri zimara impaka, ahubwo ziteza impaka. Iyo urebye izo kamarampaka umaze kuvuga, umuntu yakwibaza ngo ese habaye indi guverinoma ikazana kamarampaka nk'ingo n'undi ntiyaka ikabwe mu rugero nk'umugongereza bakoze ubundi kamarampaka yuko bashaga kuntu bava muri Union Europeanye ubumwe bw'Uburayi, ariko na n'ubu baracyarya impaka. Nta muntu wigeze avuga ati kubera ko byageze gutya none ubu ngubu twikinize ni iki ngiki, cyangwa n'amaturuko yagenze urayabona abaye mirongo ine n'umunani abandi bana 62. Ariko uzasanga aho ngaho urimo kuvuga abantu babona ubwiganze bwa 90-80, ku buryo niyo uyo guverinoma none ahivuyeho indi yaza niko yagenze. Rero nk'u Burundi uko bameze ubu ngubu nabo bakoze kamarampaka, ariko mu by'ukuri Etienne izo kamarampaka ntabwo ziba zishingiye ku bibazo rusange by'abaturage, ari nabyo navugaga mu kanya, biba bishingiye kuri za guverinoma, ku nyungu z'abashaka bashaka gukomeza ubutegetsi. Niyo nabyumvise nk'uko wanabivugaga, izo kamarampaka zashakaga iki? Zashakaga kongeza leta izo nzo ziriho ubutegetsi kugira ngo bakomeze. Ntabwo ariko bashakaga kureba niba koko igihugu cyashobora kuzakomeza nyuma yabo, kuko burya muri Afurika ikibazo gihari Etienne, guverinoma zireba manda yabo na manda zabo, ariko ntabwo bareba igihugu kugira ngo kizakomeze na nyuma yabo. Baba muri opposition ari ifasha ubutegetsi cyangwa aribo, ariko igihugu kigakomeza nk'igihugu n'abaturage, ku buryo amategeko iyo akoriwe igihugu haba aribo haba n'abandi bazaza biba mu nyungu y'igihugu kugira ngo igihugu itere imbere. Amategeko rero bavugaga ba Professor Kananura ashyirwaho guteza imbere abaturage mu miyoborere myiza, kugira ngo buri muntu yisanzure abone ijambo muri guverinoma, abone ijambo mu bikorwa bimukorerwa, byaba ari ibikorwa by'amajyambere nk'amashuri, amazi. Ariko ugasanga bamwe bakavuga bati hano twashaka kuhahinga ibijumba, cyangwa twashaka kuhahinga ibirayi, cyangwa twashaka kuhashyira ishuri, cyangwa twashaka kuhashyira ivuriro, ariko abandi bakavuga bati no, ubutegetsi bwavuze ko mugomba kuhashyira ikindi. Icyo rero iyo bibaye gutyo burya usanga n'izo kamarampaka atari kamarampaka, ahubwo ari gateza mpaka.
Ubwo urasesengura cyane ibyo navugaga, kuko hari igihe abaturage bavuga bati uko biri kose ayo matora ubutegetsi buriho buduha amahoro. Nongere kandi kwibutsa mu mukomeje kutwumva ko mukurikira radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. N'ikiganiro dusangira ijambo, ikiganiro kandi mushobora gukurikirana kuri interinete ku rubuga rwacu radio yacu VOA. Kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ndaganira n'impuguke ebyiri Professor Paul Kananura na Frank Mwine ku kibazo kijyanye no gusangira cyangwa se gukumirwa muri politiki mu bihugu bya Afrika. Professori Kananura muhereye kuri inama muherutse gukoresha Paris mu Faransa ku kibazo cyajyanye n'iterabwoba n'imiyoborere ku mugabane wa Afrika, cyane cyane Afrika umuntu areba nk'umugabane ku buryo bwaguye, abona henshi hari ikibazo cy'umutekano muke, cyane iyo tureba impunzi ziva mu bihugu byazo cyangwa se n'abavuye mu byabo bari mu bihugu imbere bakaba mu nkambi. Mu kibazo cy'impunzi ikibazo gikomeye cyane kandi akare k'ibiyaga bigari gafite ikibazo gikomeye cyane. Mubona mwe umuti cyane cyane abayobozi cyo bakwihatira kurushaho kugira ngo birinde ko abaturage bakumva bafite umutekano muke kuri byatuma bahunga, ni iki mwatubwira?
Icyangombwa ni uko abo bayobozi bagira ubuyobozi bwiza buri mu nyungu rusange z'igihugu n'abaturage, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko bagomba kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bwa buri muturage. Icya gatatu ni uko amategeko n'ubutabera bigomba gukingira abaturage bose. Ibyo byose rero ni bya bindi twavuze ko amategeko yajyaho mu nyungu rusange aho kugira ngo abe ikostimu y'ubutegetsi buriho. Amategeko ameze neza yubahirizwa ku buryo bumwe, ubutabera bukora neza, nta cyatuma haba impunzi. Haba impunzi kubera iki? Kuko hari umutekano muke. Umutekano muke uterwa n'iki? Uterwa n'ibyo byose byo kuba ubuyobozi bukora nabi, butoteza abaturage barwo, cyangwa se bufite izindi nyungu zituma hari abo gushaka kwikiza. Ibyo byose rero bihungabanya uburenganzira bwa muntu, bihungabanya umutekano, hanyuma bigatuma bahunga. Kugira ngo rero biveho ni uko hagomba gukorwa ibinyuranije nabyo, hakaza ubuyobozi abantu bose bibonamo, byaba na ngombwa bakabusangira.
Bwana Frank Mwine, murebye Afrika nanone uko nabivuga muhere kuri Afrika ituri hafi, ibiyaga bigari ni Afrika na Afrika y'Uburasirazuba, mubona ubutegetsi busangiwe ku buryo amategeko yatowe n'abaturage yubahirizwa?
Ikibazo gusangira ahubwo basangira gute? Ntabwo basangira bishingiye ku murongo mwiza, ahubwo basangira yuko habaye konfuri cyangwa imyigaragambyo cyangwa ku ndetse n'abantu bamwe bapfuye. Ariko hari leta zikoresha icyo zakwita aho bavuga bati wowe tukagira ngo iyo utangiye kwigaragambya bakaguhamagara bati utwaye umwanya muri guverinoma nk'uko bivuze gusangira, wakwanga ndetse babishyiraho n'itegeko riguhutaza rikagufunga cyangwa rikagushaka ibyaha ukajya muri gereza ukicaramo kugeza igihe wemeye ko gukorana nabo, ariko bakumereye nabi. Ayo mategeko rero ntabwo ari meza. Mu Bwongereza ejo bundi habaye amatora ku buryo abakonservative ntabwo babonye amajwi ahagije, ariko biyambaje agashaka katuya ndetse kariko kubunoni irlandi y'amajyaruguru akabari nibo bakorana, ariko basangiye ubutegetsi ishingiye ku murongo bumvikanaho wa politiki, atari uko umwe yafashe undi akamuniga akamufatira imota ku gakanu ati urabyemera dusangire, ntubyemera ndagufunga. Ibyo rero ntabwo nige nabita gusangira ubutegetsi, ariko ni nko gufata umuntu ukamwemeza ibyo ushaka. Ndetse ikibazo kiri aho ngaho ni uko iyo habaye impinduka uwo muntu ntabwo aba akiri ku murongo, aho usanga afashe undi murongo, nawe usanga guverinoma zivaho zigakora ibintu byiza, ariko kubera ko ba bandi batangiye gusangira cyangwa banahejwe batubyumvikanyeho, usanga iyo baje baranabisenya nabo bakazana ibyabo, Afurika igakora muri ibyo ngibyo gatere gatoki, gusenya kubaka bikagira ingaruka ku baturage n'iterambere ry'abaturage muri rusange.
Frank Mwine, ndabashimiye cyane. Professori Kananura, duhereye kuri izi ngingo Frank Mwine agarutse hagira ati hari igihe abategetsi bafunga aho batavuga rumwe nabo kugira ngo nibamara kubumvisha barebe ko nibagaruka bashobora kuba bakwemera gusangizwa ku butegetsi bitonze. Hari igihe bishoboka, hari igihe bidashoboka. Mwe iyo musesengura ku bijyanye na politiki ku mugabane wa Afrika, musanga mu by'ukuri igituma abayobozi bikubira ubutegetsi kandi bagashaka kwereka abaturage ko babusangira, ni iki mwe mwatubwira?
Icya mbere cyo ni ubukungu, kuko ngira ngo ubutegetsi nibwo bugeza abantu ku bukungu. Noneho abashaka kwiharira ubukungu bakiharira ubutegetsi, noneho mu gucuranwa mu butegetsi n'abandi baturage cyangwa se n'abandi banyapolitike bakabacura kuri ubwo bukungu, noneho ugasanga ari byo bitera izo mvururu n'ibyo bibazo byo gukoresha igitugu n'inkoni, ariko wageraho ugatanga n'icyo kurya hakavamo na banyapolitike bibisahurira da nabo bagenda babijyamo none ugasanga ibyari politiki ibyari ibitekerezo bya politiki bihindutse ubusahuriranda ibyo ntabwo ari byiza ariko reka dufate urugero mu karere nka Tanzania bubatse umusingi w'amategeko umusingi w'umutekano utuma buri wese yibona mu buyobozi kandi akaba yabugeraho mu mahoro ibyo bintu bituma Tanzania nta mpunzi ifite ifite abaperezida agira ngo bageze kuri bangahe babuvuyeho bakumva ko niyo uvuye ku president akazi gakomeza ubuzima bukomeza atari ngombwa ko abantu bagomba kubupfiraho ibyo bintu rero biva ku buyobozi bwiza bwubatswe na Nyerere n'abandi bose bagendaho gukomeza muri uko kubukomeza byubaka icyizere nico twita impinduka mu cyizere impinduka mu cyizere nuko ubuyobozi butanga icyizere cyuko ibintu bishobora guhinduka nubwo ishaka abari ku butegetsi ishaka ari ku butegetsi ritahinduka ariko abantu barahinduka iyo bahindutse bagira icyo bahindura gira ngo twarabibonye ejo bundi Magufuli aje ukuntu yahinduye ibintu akabijyana mu buryo ariko yongera ku byari bihaje ibyo nabyo bigatanga icyizere kuri opposition ko ishobora kugera ku butegetsi iciye mu by'amatora kuko aba yakozwe neza uwo murongo rero w'impinduka iyo nzira y'impinduka igomba kuva kuri icyo cyizere abene igihugu bagirira ubuyobozi yewe n'abanyapolitiki bose baba bari ku butegetsi kuko no mu ku butegetsi araba bashaka kugera ku butegetsi baba n'abatari n'abaharanira kugera ku butegetsi bose bagomba kugira icyo kintu cyuko bagera ku murongo w'icyizere y'icyizere ibihugu byose byagombye kubaka umurongo w'icyizere byagombye guharanira ko abantu bose bagera kuri uwo murongo w'icyizere kugira ngo bakomeze amajyambere naho ibindi baba bubakiye ku musenyi
ndabashimiye mu utanze urugero rwumvikana cyane Profesori Kananura kandi numva umuntu yafatiraho ikigwa gikomeye navuze cyane ku bijyanye n'imiyoborere y'ibihugu ngaruka ku kibazo cy'impunzi zuzuye muri Afurika Frank Mwinemwe iki kibazo cy'ubuyobozi cyangwa imiyoborere irambye kandi iboneye bose amategeko yakoreshwa ate kugira ngo nk'uko Profesori Kananura atanze urugero kuri Tanzania kugira ngo igihugu kigomba umutekano urambye kandi uboneye buri munyagihugu
nagira ngo nongere kukantu gato ya Profesori Kananura yavugaga ako ubukungu abantu kwikubira ubukungu akaba ariyo mpamvu ituma abantu badashaka kuva ku butegetsi bakabwiyongeza n'ibindi ariko ahanini burya ikibazo nyakunda kugira n'abayobozi bo muri Afurika ni uko abo bantu tuvuga b'abayobozi nibo baherwe nibo bafite amafaranga menshi cyane barakize imiryango yabo irakize ariko uburyo babonamo ubu bukire ntabwo babubona mu mucyo ntabwo babibona binyuze mu miyoborere myiza cyangwa mu mategeko aho gusanga bashyiramo bakoresha uburyo bunyuranye n'amategeko warabibonye muri Angola aho umuhungu wawe ari perezida wa Angola usangaho niwe ushinzwe amafaranga y'ikigega za miliyari ndetse ntanahaga akagira ugasanga undi n'abandi ntavuze ariko ugasanga ntabwo bahaga nicyo kibazo ikintu nyakunda kwibaza niba ikibazo cy'abo bayobozi kiri genetiki nuvuga ko kiri mu maraso yabo cyangwa ni sosiyabure dusanga no ku isi ngira ngo n'ubushakashatsi buzakomeza kugushakisha ariko hari ikibazo cy'uko abantu ni ukudahaga ariko si uko ari ugushaka ubukungu ikintu cy'amategeko avugaga rero Etienne mu by'ukuri ikibazo cy'amategeko hari n'ibintu bitagombye kugira amategeko kuko ntabwo wagenda ukora ikintu cy'amategeko ni ukuvuga ngo abantu bajya mu kabari ugende uhagarare ku muhanda ufite itegeko ngo umuntu nasinzira mu kabari ni ukora itegeko ngo nanyandikaho ikintu nk'iki ntabwo uri mu kabari hari ibintu bita sosiyali byagombye gukemurwa n'ibibazo bihari ku buryo abaturage bitagombye kuba amategeko kuko ugiye kwandika itegeko igihugu kiba kibutita gisa nk'igifunze icyo giro hari ikibazo ariko niba habaga n'amategeko ashingiye ku bibazo by'abaturage adashingiye ku buyobozi yuko bushaka kugumana ubutegetsi kugira ngo bukomeze bukumire n'abandi icyo rero mu gihe Tanzania yarayivuze ariko naho Tanzania ntabwo ari shyashya kuko rero muri Tanzania usanga ishyaka rimwe niryo rigenda rihindura ugasanga andi mashyaka asa nk'aho yakumiriwe cyangwa ubwayo ntakora neza kandi n'amategeko bashyiraho abo bantu tuvuze ntabwo abyurudinga cyangwa ntabwo yubaka inzego ntabwo yubaka abayobozi bazakomeza kubaho ibyo bintu rero mu gihe abayobozi batarareba ko amategeko akorwa agakorerwa igihugu ntakorere guverinoma afiki za kumiza kubamo ibintu ndo byagatereka toki hazwi nguyu akure hundi ahubwo ubwo yaze ari muri kurushaho.
Frank mwene uragira ute no kwirinda ko ibihugu byagendera ku mategeko akorera inyungu z'abategetsi. Profesori Kanano najya ngo twanzure gatoya nanone no gukora n'ukureba ku buryo bwa uyu mugabane wa Afrika ikizere ku miyoborere irambye kandi inogiye buri wese bitaragace. Murakibona hehe?
Ikizere nuko abayobozi bagerageza guhinduka kuko nta muntu udahinduka ngira ngo ni umunyabyaha mu ntebe ya penitensiya akabyicuza hanyuma akongera akagaruka mu murongo mwiza. Ni ukuvuga ko abaturage burya ni abantu beza, ubuyobozi ubwo bwaba bwarabakoreye nabi bugerageje guhindura ibintu bukabakorera neza bageraho bakabubabarira ntihagire n'ikibazo. Kandi iyo bishindutse iyo haje impinduka mu kizere bya bindi navugaga nta n'ikibazo n'ubwo buyobozi bugira, kuko ibyo batinyaga yuko bashobora kubambura ubwo bukungu bwabo cyangwa kubagirira nabi bashobora no kubyumvikanaho n'abandi mu miyoborere y'igihugu kizaza nabo bakabashyiramo, ariko mu buryo bwo kuganira kugira ngo barebe ejo heza h'igihugu hazaza, barebe bubake icyizere cy'amajyambere arambye. Nk'uko mu Kinyarwanda rero bayivuga ngo umugezi w'isuri urishiba, ubutegetsi budakorera inyungu rusange bugeraho bukikururira imvururu na serwakira bibihitana.
Ndabashimiye cyane Profesori Kananura. Bwana Frank mwine nabo nagira ngo twanzurire kuri iyo ngingo, mwe ikizere murakibona he kugira ngo cyane cyane abumva ko amategeko ariho abanogeye mu gihe abandi bumva ko amategeko ariho ababangamiye bazasangira bate?
Burya nuko abantu bari mu butegetsi, sinzi ko twanabyita ubutegetsi ahubwo abantu bari mu buyobozi, kuko hari aho ubutegetsi no kuyobora bitandukanira, ariko mu abantu bari mu buyobozi mu nzego z'ubuyobozi nibubaka inzego, izo nzego zishingire ku miyoborere myiza y'igihugu. Nibubaka inzego, niba wubatse polisi ntubake polisi ari yo kwita tia gasi byabyuka birya abantu maso cyangwa byo gufata abantu udashaka. Niba wubatse igisirikare cyubaka ari igisirikare cy'igihugu kandi igihugu abantu bose bibonamo. Niba wubatse ubutabera bube kuko ubutabera. Niba ukoze n'amategeko ntukore amategeko yo gufata bamwe ngo bafunge kuko utabashaka, ukore itegeko ryo kuvuga ngo umuntu uzamvuga akantuka namufunga, ntukore itegeko ngo umuntu utazumva ibyo nshaka ubungu azaba akoze icyaha, kuko nawe ushobora kuzavaho ejo wamara kuvaho ukabona wa wundi mugenzi wawe arakora ibyo udashaka ukamuvuga. Niba rero iryo tegeko rihari wowe wasize wanditse rishobora kuzamufata. Ikindi niba rebe ko inzego za opozisiyo ntabwo ari abanzi, ntabwo ari abantu babanga, ntibavuge ngo banga igihugu, ntuzavuge ngo umuntu uri muri opozisiyo yanga igihugu, ahubwo ashobora kuba yanga wowe ibyo ukora, aranga imiyoborere yawe. Ushobora kuba ari ufite imiyoborere myiza, ariko iyo miyoborere myiza ishobora kuba kuri we ari mibi. Nitwibonemo rero ko twese dusangiye igihugu, twibone ko dusangiye ubumuntu, kugira ngo turebe ko ikikubangamiye nange ishobora kumbangamira, twubake igihugu, twubake Afurika buri muntu azibonamo, kandi tuzasigaho ejo, tukazasigaho n'abandi bakatuvuga bati kanaka yarayoboye asigaho igihugu, none igihugu n'abandi baraje ku buryo azajya mateka yo kubaka igihugu atari ukubaka ubukungu bw'amafaranga kubakira bene wabo, ahubwo yarubatse igihugu nk'uko nawe icyo gihugu yagisanzeho, kuko igihugu abenshi tubagisangaho, kandi ko igihugu azagisiga azasige ikintu cyiza azasiga umugani.
Ndabashimiye Bwana Frank mwine tuvuganye ari muri Uganda. Ndabashimiye Profesori Paul Kananura tuvuganye ari mu Bufaransa. Uyu munsi twaganiye cyane ku buryo bwatuma amategeko yo mu bihugu akoreshwa ku buryo byafasha abatuye igihugu gusangira ubutegetsi, kumva kandi bafite n'umwanya n'uruhare ruhagije mu miyoborere y'igihugu, ku buryo byatuma umutekano w'igihugu ubonera bose kandi uramba. Ndabashimiye. Kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika. Dusangire ijambo.
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.